Jyoti Baba. Yeah. Yeah.
It's
magic. Kama unisho tula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho tula, kuda wacha story. Kama unisho tula blessing, basi kuda wacha story. Kama unisho tula, kuda wacha story, kuda wacha story, kuda wacha story. Hakuna time ya longo longo longo, yeah. Mamchezo ka longo longo longo, yeah. Kabla kufungua mdomo domo domo, yeah. Tubonge safizi udongo dongo dongo, yeah. Kila kitu tunasezeze, tusibongeza wazezeze. Tuachane na mapepepe, labda kusifu na kuprepepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Wacha goodness. Kama unisho chula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. Kama unisho chula blessing, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story, kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story. Maneno maneno yanajenga na kupomoa. Maneno maneno yanapoteza na kuokoa. Maneno maneno kabla ya kuchomoa, heri unyamaze, hey, ama Buddha wekohoa. Bonga blessings, bonga blessings, bonga blessings, bonga blessings. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Wacha goodness. Kama unisho chula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. Kama unisho chula blessings, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story, kuda wacha story, kuda wacha story.